Sidai timba ni geto ni metoka man. Sidai suti kuprove ni meokoka man. Napiga cypher na mbogi moja freshman. Hii ni freestyle first time kwa truck man. Na make headlines na si wax alone. Wad na apply daily cavalon. Actually mziki ni revolutionary. Ni boy wana rock na teachings a seminary. Kwa graph ya hip hop no na tukali. Na bounce back kwa rain kimoka med Ali. Two man army to restore the glory. Jesus and I to the change the story. Natumia power tulipata Pentecost. Tulipokuwa baptized na Holy Ghost. Tongue of the lanyard na prophesy. Militant kwa booth, Jesus na testify.
Tutasemaje tunataka revolution na tuko usingizini. Itabidi sisi sote tuwajibike ili tuwe watumishi. Pamoja na mambogi. Tukiwa na mbogi. Pamoja na mambogi. Sisi ni mambogi.
Mene mbwekse mziki ni gengeton. Kwa phone ringtone, siyo gospel ni raton. Industry li die, wanauliza uwen. Umen, wili ona tunabakati men. God ameni ita kwa hii generation. Ya maragged jeans, tattoos na depression. Boge kimonyoski, kanaivo na kenje. Watu wajaba chingli kwa walenje. Kasi yo godi ni mataptap wa dada. Wa baba matampla shereke ibada hey. Wako so high vile wame stone. Utadhani ni wa Jamaica Kingston. Kitu wanna die, need the most high. Yani Christ, the chief cornerstone. Sijui stories of weed, I'm not a farmer. Ganja si your culture, ni eat and blainer. Sidai dread, ijo reggae, your culture. Tattoo kwa mwili, jo mini, ni rapster. Ugoro kwa meno, ni teseki rapster. Nimeokoka man, na ngoja
rapture. Tutasemaje tunataka revolution na tuko usingizini. Itabidi sisi sote tuwajibike ili tuwe watumishi. Pamoja na mambogi. Pamoja na mambogi. Sisi ni mambogi. Tutasemaje tunataka revolution na tuko.